hapa kuna bao, kuna bao. Kisema twende ground, twende ground. Hapa kuna bao, kuna bao. Kisema twende ground, twende ground.
Buzz baby, niko buzz baby. Luku luku cheza ngoma come baby. Buzz baby, niko buzz baby. Luku luku cheza ngoma come baby. Life is simply what you make it. Bambe na biska uko healthy. Swing na swagga like a cheesy. Achia mamblenya mabikiti. 1, 2, shika kata. 3, 4, yuko rada. Anaweza itishambana. 5 by 6, yeah. Katoto kanazungusha kishenzi. Kanafanya nina cheesy. Katoto kanazungusha kishenzi. Kanafanya nina cheesy.
It's the one drop. Kigosho, kata kwa upepo mademu wape migoto. Hapa kuna ba, cheza kifarao. Kafu na bonge la beat, vipu sawa shout.
Katoto kanazungusha kishenzi. Kanafanya nina chizi. Katoto kanazungusha kishenzi. Kanafanya nina chizi. Katoto kafupi. Tena roundi, kamishiba tena safi. Kana dance kama Daudi. Katoto kafupi, kanono tena roundi. Kamishiba tena safi. Kana cheza kama Daudi.
Katoto kana dance bila vision. Kwenye flow kana cost commotion. Ah, kana dance bila reason. Fresh kama coco, top to the top. Ah, katoto kana dance bila vision. Kwenye flow kana cause to commotion. Ah, kana dance bila reason. Fresh kama cop, top to the top. Ah,
katoto kafupi, kanono tena roundi. Kameshiba tena safi. Kana dance kama Daudi. Katoto kafupi, kanono tena roundi. Kameshiba tena safi. Katoto kanazungusha kishenzi. Kanafanya nina chizi. Katoto kanazungusha kishenzi. Kanafanya nina chizi. Kanafanya nina chizi. Kanafanya nina chizi.
Kanafanya nina chizi. Katoto kanazungusha kishenzi. Kanafanya nina chizi.